Wash when the record abanani hapa mdogo buda zone naongea anikiwa sambamba watoto wa timu kwaka watoto wa msasani asalimieni watoto wa kipasika hawa watoto wa mazombi endo vile vile wazwashio akanyaga tena tena mboi wangu anikiwa digala sera sasa we mdogo lucho anikiwa mdogo kishubi abuda zone hapa naongea endo vile vile wazwashio mama rikonde pari rikonde pari rikonde pari mama kanyaga tena
una mama masikini moyo wangu minalia roho yangu mama masikini moyo wangu minalia roho yangu kwa sinacha kufanya buda na baki na umia kule mchumba nilo mpenda ndo hivyo amenikimbia amenia jana majo zilche zibote na umia kule kule siku kipwa kina niba na minashindwa kupumua bola ni baki peke yangu peke yangu bola ni baki peke yangu peke yangu mambo gani unayonifanyia bola ni baki peke yangu peke yangu bola ni baki peke yangu peke yangu bola ni baki peke yangu mambo gani unayonitendea bola ni baki peke yangu mama umenipukutisha me umenacha kama bweke umenipa ugonjwa uwe kama unedegede usinata sumi mimi pia kununua chipsi zege nimekianza kulia machozi yanajaza deme umesumulia taji la moyo wako sikulijua ume wangu taka kipato lipopata ukasingua umenia jana majo zilti zibote na mia asalimira toto chibu kwa usiku kipa kina niba na menashindo kupumua uwe mbola wesi sakula marijuana na mimi sikatai kwa mbosha ni chuna sawa ujanja angu wote ni sakula marijuana ila mimo sako ni mlimese mese ni mlimese sampo nani mlimese mese ni mlimese na sampo ni mlimese mese ni mlimese sampo nani mlimese mese ni mlimese wape putikishie mama uwa tikishie tena uwa tikishie mama watoto shindo kumbwe mama uwa tikishie mama uwa tikishie tena uwa tikishie mama watoto shindo kumbwe mama mama mjana menifaji na mkankafu Mkisira lipaka nilewe mkankafu Mi mama mjana menifaji na mkankafu Nasisira lipaka nilewe mkankafu Mwana mama mkankafu Kanka, nishafu wa mkankafu Kanka, ina mana bola nibaki peki yaku Bibola nibaki peki yaku Mambo gani, unayonifanyia Bola nibaki peki yaku Bibola nibaki peki yaku
Mama, I want to share 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 mama, I want to
sina ni paka nilewe mtanga. Hii ni mtana meni pajina mtanga. Mama sina ni paka nilewe mtanga.
I'm going to go to the house. Asalimieni watoto wa kibasi kia, watoto wa mazombi.